Yeah. Yeah. Yeah, yeah, yeah.
I'm me. Mwemalafiale mundu kwa kiala, kafungu wanjia utawala. Huso tukuhuka home ni sala, jelo tulebeti mkeka tukala. Mchana ndo tunalala, pakilo tukambalala. Tunakula faida hasara, zinatufunza ruka misala. Yeah, panandi, tunavo move, utapenda hupendi. Hamisi mandi, born to shine, ugo menye legendi. Ulipanga kupita, kapanga kujenga, katega kibendi. Simu za mafisa masoko nyumbani, mwanjelo wa standi. Undugu wa ufi, urafiki ndo napotea. Tunakosa cha kuongea, wamebaki tulipotokea.
Situliondoka. Hey, Ismail ya Johnny kama diversion. Na wabadilishia direction. Don't ask me for the potion. Mini foray na ita immigration. Ambia mjomba sele, hapa siyo kwetu, niko vacation. Nakuna vision, nakuna mission. Kulalama ni bure kama ulechi kitani solution. Game unaipaka lotion. Wana Teresa, solution si abortion. Wana poteza, generation ni TikTok. Wamebindu wa meza. Si kama tupo tupo, tupo, my people. Location tu mtoto anaona, why not, my people.
Situliondoka.
Yeah, straight to the top. Niggas be hating, they know that I'm hot. Pigas and gomas in endo kofana. Took on my stream, but we from the block. Yeah, corn busy. A lot of shit happen, I'm still breathing. See, I be holding it down for a minute. See, in this tuna, when I go, we kick it, we never gon' stop. My skin out to tacky, I'm never gon' lie. Squeeze a kubaki at the home, we back. Londoka to mdogo, and I'm making this guap. Writing my name, ukoju in the sky. Just to show you niggas I'm fly. Do this for real, you niggas be trying. We killing this shit every time that we slide. You niggas gon' die. Gotta respect on the watch on the shine. The funny kid to be like a cosign. Kept from the bottom, I'm tied in the crown.
Situliondoka.